Along the road. Do something tonight.
Emgwaqweni yenda lokuchithe kusihlwa Nkosi. Niketha kutsi kutawuba nento letawendeka. Letawube ingakavami kakhulu enkonzweni levamile.
That all that is in divine presence might know that
Kutsi bonke labasebukhoneni bebuNkulunkulu bangahle bathi ukuthi bukhona bakho iNkosi Jesu levukile. Khona ke sitawuthatha lithemba lelisha nesibindi lesisha kulwa imbi kuze kuphele kuphila. Siphe kona Nkosi nekuthethelelwa kwetono tethu siyacela futhi egameni lendvodzana yakho lethandzekako iNkosi Jesu. Amen. Ningahlala phansi.
It's a privilege to be here again tonight.
Kuyinhlanhla kuba lapha futhi kusihlwa. Kunikhonda abantu labathandzekako egameni leNkosi.
I think our microphone here isn't just right. Sir.
Ngicabanga ukuthi umbhobho wethu lapha awusikahle nje. Mnumzane, ngiyushwile. Kunjani ke lokho? Ngalendlela lena. Oh. Ngiyabona.
I'm a long ways from being a mechanic.
Ngikhashane kabi nekuba ngimakhenika. Uyathi ngiyajabula ukuthi ngilapha kulendzawo yekujimela. Kukhona lokuthithe ngalamakamelo kulesifundza lesi sase Ohio lapha. Futhi ikakhulukati kulelidolobha. Njengoba ngiqondza ngulenye yetindzawo tekuthi voca voca umtimba. Indzawo yebasketball ikhona lapha eMidtown. Futhi ngiyayithanda imidlalo. Ngake ngaba ngumdlali mina. Bengingumdlali wekulwa lokufundzele njengoba nathi. Futhi ngangivamise kuthi akulethe inkundla lethi lapho sasithoba nekuqeqeshwa kwethu netimbi tethu letinkulu na kanjalo njalo. Futhi angizange ngishiye inkundla yekulwela. Kepha sengisenkundleni yekulwela lehlukile. Sengilwa nesitha develwe imiphefumulo yemuntu kusihlwa. Futhi ngicela lusito lwenu njengoba thina enzawonye sihlanganisa insitho yethu nemahlombe enzawonye kucinzethela lempi. Ngoba uNkulunkulu unathi, pho ngubani longamelana nathi? Inkanyeti yekusa lenkulu isethi kwethu. Umjeka waKristu futhi sibophelelekile ukuthi sincobe. Ngakho kunekugula lapha kusihlwa nesono. Bantu labacinzedelwe ngudevele futhi ku sibakhe emasotsha esiphambano. Asicinzedele imphi manje sisakhuleka futhi sidadishe livi lakhe. Ngikhethe kufundwa kwembhalo kusihlwa lotholakala encwadini yelivangeli lamateyu longcwele nesahluko selishumi nesikhombisa. Ngifisa kufunza ingxenye nje. Futhi emva kwetinsuku letisithupha Jesu wathatha Petro, Jakobe na Johane umnakabo futhi wabenyusela entsabeni lephakeme bababodwa. Futhi bekalapho aguqulwe simo embi kwabo nebuso bakhe bakhanya njengelilanga nengubo yakhe yaba mhlophe njengekukhanya. Futhi buka kwabonakala kubo Mose na Eliya bakhuluma naye. Waseke Petro uyaphendvula futhi wathi kuJesu, Nkosi, kuhle kithi kuba lapha. Uma uthanda asende lapha emadokodo lamathathu, linye lakho, linye la Mose, nalelinye libe la Elias.
But while he yet spake, behold a white cloud overshadowed them.
Kodwa kwathi asakhuluma, buka, lifule limhlophe laba sibekela ne liphimbo livela efini lelathi, lena indvodzana yami lethandzekako lengithokotile ngayo yiveni yona. Futhi uma bengingakhetha sihloko bekungaba ngulawo mavi lamathathu ekugcina yiveni yona. Ungahle uthi mshumayele akusilo yini luhlobo lwesihloko lesincane nje seliqembu lebantu labangemakhulu lamanengana kukhuluma nabo.
Yes, it is a small text, but it's a text out of the
Yebo, sihloko lesincane, kepha sihloko lesiphuma evini laNkulunkulu lophakathi.
And it's not so much of how
futhi akusiko kakhulu kangako ukuthi likhulu kangakanani. Sisindvo saloko lelingiko.
Many times we place values upon
Ikhathi letinyendi sibeka sisindo sekuthi bukhulu banoma yini linani kodwa akusilo lelinani yiquality lekufanele inikwe sisindo. Esikhathini lesithide lesendlulile umngani wami lomncane bekathungatha egamelweni lelisetulu endlini lenzala ukuthi unina neyise bebasanza kungena kuyo nje nemndeni wabo. Futhi bekase wathola lithrangi lelitsala. Ngakasabuka kuletinyeto etintho letinzala letinemlando kanye netintho lebeti kulesikhwama. Wahlangana nesitembu lesincane seliposi. Cishe nje sikwele lesingu hafu weli inji. Futhi ngesikhathi asabuka lesitembu sekuphosa. Naloku sasesimthubi. Futhi wathi uyathi loko kungaba kwelinani lelisetulu. Ngako anento yinye engqondweni emakhoni lamnanzi e-ice cream. Wehla washona endasi ngesitaladi waya kumngani wakhe lobeka ngumkweleki wetitembu. Futhi lapho efika kulomkweleki wetitembu wathi ngithole isitembu futhi angathi noma khona yini kubaluleka kule sitembu lesi. Futhi lo mkweleki ngaso leso sikhathi nje aphonsa ingilazi yakhe lenkulu kule sitembu. Ngani wathi yebo ndodana ngitasithenga leso sitembu kuwe. Wathi utanginika malini ngale sitembu lesi. Bekalinzele ukuthi athi emasendi lasihlanu nalo mkweleki wathi ngilokunika lidola ngaleso sitembu.
That meant many ice cream.
Oh, logo kwakusho ama ice cream lamanene ngako wathi sithengisiwe.
And the stamp collector
nalomkweleki wesitembu anemuzwa lothite wekubaluleka kwalesitembu. Ngamuva wathengisa leso sitembu ngemadola langemashumi lasihlanu. Futhi kancane emva kwaloko sathengiswa phinze ngemadola langemakhulu lasihlanu. Futhi ekugcineni ngeva ngaleso sitembu ukuthi sathengiswa ngamadola layikota yesigidzi. Uyabona akusibo lobukhulu baso ngiloko lebe kubhaliwe kule sitembu lokwenda umehluko. Ngako kungaleyo ndlela ngelivi laNkulunkulu akusiko ukuthi sifunda kangakanani kubaluleka kwale livi.
Because it is the expression of the immortal God.
Ngoba likuvetwa ebaleni kwaNkulunkulu longafi kusukela phansi eminyakeni emadoda lamanengi awufundzile lombhalo lofanayo futhi awukaze wehluleke kufeza inhloso yawo. Uma bengubhalele incwadi ngikholwa ukuthi sibangani ngalokwenele ukuthi utoyithokotela. Futhi uma ungibhalele yinye ngingayithokotela. Kodwa uma le ncwadi yakho ibhekiswe kimi nje ngemuva kwekuthi ngiyifunze beyingeke ibe ngulebaluleke kangako noma beyingeke ibe ngulebalulekile kulomunye umuntu. Bekungaba incwadi leqondiswe kimi noma incwadi yami iqondiswe kuwe. Futhi ngemuva kwekuba seyifundwe kanye ingalahlwa ngaphandle nangabe uyigcinele kuba sikhumbuto. Kodwa akunjalo ngelivi laNkulunkulu ngoba belingakaqondziswa kunoma ngumuphi umuntu lothite ngamunye. Belibhekiswe kuso sonke sive sa-Adam lesiwile. Kuso sonke sidalwa lesisato kufa. Kungako limgcoka kakhulu.
You can hang on to it with all that.
Livi linye nje ungabambelela kulo ngako konke lokungekhathi kuwe futhi wathi kuthi liliqiniso.
Jesus said all scriptures must be fulfilled.
Jesu wathi yonke imibhalo ifanele igcwaliseke. Wathi amazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lami lingeke lehluleke. Kwakukhona lo mdzala lonsundu ngalesinye sikhathi lowathi ngingamane ngime evini laNkulunkulu kunekuma ezulwini. nalendvodza yathi ukucabanga kanjani loko malume wathi ngoba kokubili lizulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lankulunkulu lingeke lendlule kuliciniso kanjani pho loko futhi nganiqinisekisa kusihlwa futhi ngitokuya erekhodini kulamatheyiphu kuthi noma ngusiphi sethembiso sebunkulunkulu nkulunkulu lasendile uma utothatha simo sengcondo lesikahle kuleso sethembiso nkulunkulu utosenda sifezeke kungakhathaleki kuthi kuyini ngoba nkulunkulu angeke asho into letsite ngalesinye sikhathi nento lephambene naloko ngalesinye sikhathi ngoba ungilongenasiphetho manje mine nawe siya ngekuhlakanipha noma sifanele sive sebantu siya ngekuhlakanipha nkulunkulu angeke athole kuhlakanipha lokuthi egaca ngoba ungilongenasiphetho kwekucala nje futhi sonke sikhathi uma enta sincumo ngaso sonke sikhathi uma leyo nkinga lefanako ivuka utofanele ente sincumo lesifanako noma nakungenjalo wasenda kabi ngesikhathi enta lesekucala angeke adedele emuva bese uthi ngenda liphutha ngoba unkulunkulu bese ke uma angenta liphutha ungilofako njengawe nami ngako loko kusinika lithemba lelinjani uma sifundza lelivi lelibusisiwe siyati kuthi liliciniso khona lapho sima evini lankulunkulu lokufundwa loku kwembhalo kusihlwa kusihloko lesingakejwayeleki futhi ngihlose kuwusebentisa ngalokungakejwayeleki kule ndlela lejwayelekile labawusebentisa ngawo kodwa nkulunkulu akejwayeleki livi lakhe alikejwayeleki wenta tinto ngalesinye sikhathi letingakejwayeleki ngoba ungilomkhulu nkulunkulu somandla futhi siyacaphela lapha kuthi kwakusendakalo lesikhulu kumphostoli Petro kuthi kamuva ngesikhathi athathisela kule sendakalo wayibida ngenzaba lengcwele kodwa angikholwa kuthi bekaconze ukuthi le nzaba yayingcwele kwakungesiyo le nzaba lengcwele kwakungunkulunkulu longcwele kule nzaba
It's the Holy Ghost in the church.
Akusilo libandla lelingcwele, ngumoya longcwele ebandleni lolenda libe nguloko lelingiko. Akusuye umuntu longcwele, ngumoya loyingcwele. Futhi manje sithola ukuthi inkosi yethu ayizange yende lutho nje sinome kanjani. Wonke umnyakato leyawenda wawugcotshwe ngubabe. Sine sivele sihambe sinoma kanjani nje kepha yena wathi ngihlala ngenta leto tinto letijabulisa babe ngako wonke umnyakato lawenda wawunenchazelo futhi kwakukuthokotisa nkulunkulu oh bengingathi lapha bekungeke yini kube kuhle kakhulu uma besingaba nebufakazi lobunjalo kuthi sihlale njalo senta loko lokuthokotisa nkulunkulu ngako siyamthola lapha enyukela enzabeni njengoba sikubita kanjalo inzabe guculwa simo ngihlale ngithanda ukubuka nemcondo mbamba lokubhalwe ngawo kuthi linyendi lebazana nebami labashumayelako basondzela kuko njengemfanekiso wekubuya kwesibili kwenkosi futhi loko kuliciniso kodwa kude ngisho namunye umbhalo kulo lonke libhayibheli ngaphandle kwaloyo hlangana khaca futhi uxhumane nembhalo lolandzelako konke nalokuncane kwalo kusithombe sinye lesikhulukati kusukela le ensimini yase-Eden nendlela yase-Calvary sibuyele ensimini futhi sithombe sinye nje lesikhulu lesihle futhi angikakhonzi kuba ngilongahloniphi lokungcwele ngekwenda leli phutha noma le statement. Futhi uma kuliphutha uNkulunkulu angitheselele, kodwa kufana ne-jigsaw puzzle lofanele uyende. Ulihlanganisa ndzawonye, ufanele ube namoya lwengcwele kulihlanganisa ndzawonye. Njengaku-jigsaw puzzle, uthola sithombe ngakulolunye luhlangothi, bese ubuka lesithombe, bese-ke ukubeka ngendlela lesithombe lesibukeka ngayo.
And the scripture is of no private interpretation.
It was nembhalo awunalihumusho langasense wabhalwa ngumoya lwengcwele namoya lwengcwele nguye kuphela longalembula ngoba lifihliwe emehlweni alabahlakaniphile nalabanekuconza futhi lembulwa kubantwana bona labatofunza. Ngako uma ningacaphele, uma ningasebenzisi umcondo wamoya lwengcwele kulihlanganisa ndzawonye, utoba nesichawu sakho sonke sihlangahlangene. Sibonelo nje, njengenkomo idlatshane esicongweni sesihlahla, futhi loko kuthi nje akube ngendlela lokunye kwako lokubukeka ngayo. Uma sicabanga ukuthi besinga ezulwini ngekuqhawulana nemishumayeli, noma kubhabhathiswa emandini ngendlela letsite, noma sivumo kolo lesitsite lesincane kuphindwaphindwa, kungani kuyinhlekisa? Jesu wathi, uma umuntu angakatalwa ngemandi nangamoya, angeke angene embusweni. Ngako lesithombe sibukeka sihlekisa, kodwa indlela kuphela lesingakuthola ngayo ngekwemukela moya lwengcwele kucala kithi. Khona-ke utawubese usifundzisa liciniso nekuphila. Angeke aze aphikisane nelibi, uhlala njalo asevini. Ngako uma umoya lokuwe uthi tinsuku temmangaliso selwendlulile, akusuye moya lwengcwele. Uma ukholwa kuthi Jesu sewuguqukile eminyakeni lendlula, uma lowo moya kuwe usho lokho, khona-ke akusiwe umoya lwengcwele lobusisiwe, wona ufakazela livi. Futhi manje njengoba siqhubeka nesigcawu sethu, sithola ukuthi Jesu wathatha amadoda lamathathu, Petro, Jakobe naJohane. Futhi bekalungiselela kwenta lokuthite. Futhi uma uNkulunkulu enda noma yini, uhlala njalo akwenta embi kwabofakazi. Akakwendi nje sinoma kanjani, wenta fakazi. Futhi eTestamentini lelidzala naseTestamentini lelisha, futhi lokuthathu ngifakazi. Ngako wathatha Petro, Jakobe naJohane kuthi babe ngifakazi waloko uNkulunkulu lebekalungiselela kukwenta. Bengihlala ngicabanga ngesikhathi ayongena endlini yaJayiri kuyovusa indodzakadi yakhe noma indodzakadi yakhe kulabafile. Simthola athatha Petro, Jakobe naJohane labo labathathu. Futhi kungaba ngumcabango nje wami lomncane, kepha ngamunye walabo bekamele lokuthide. Petro bekamelele kukholwa, naJakobe bekamelele lithemba, naJohane bekamelele luthando. Lithemba, kukholwa neluthando, leti tiphiwo letintsathu letinkulu kunato tonke. NaNkulunkulu bekabonakalisa imisebenzi yakhe netiphiwo takhe letinkulu letintsathu. Futhi niyacaphela lenzabeni, bekunebantu abathathu labavela ezulwini kude batofakaza ngako kuthi kokubili lizulu nemhlaba kuthi okwathi kuthi uNkulunkulu bekendani. Kwakukhona enzabeni Mosi, Eliya naJesu, didalwa letintsathu tasezulwini kubukela lokhu kwenteka. Kusobala manje kwakuchaza futhi kwakumelele kubuya kwesibili, njengoba sithola kuthi kwakukwe kucala babuka etulu base babona Mosi na Eliya lotho buya etinsukwini tekugcina ngaphambi kwekubuya kwenkosi noma kususwa kwensali yelibandla lemaJuda. Kushumayela leminyaka lemithathu nehafu lesele siprofeto saDaniela ku-Israyeli kuphela. Emva kokuba libandla selithethwe, base-ke babuka emuva futhi babona Jesu yedwa. Manje kwakusho lenye into, futhi ngulapho la sifuna ukuthola khona imicabango yethu ibekwe khona njengamanje. uNkulunkulu akazange acele umuntu ukuthi ende noma yini langeke ayende yena ngekwakhe futhi eTestamentini lelidzala sithola ukuthi bebanendlela ngesikhathi indodana idalwa emndenini impela abeyindlalifa ngesikhathi nje adalwa kodwa kuqala bekafanele afakazelwe noma akhuliswe noma afundziswe kubaseGalatiya besine Paula ukhuluma ngako futhi kwakukubekwa kwendodana Siyakuthola kubaseFeso 1:5 ukuthi lapho samiselwa khona ngaphambili ekubekweni kwemadodzana ngaJesu Kristu. uNkulunkulu ngekwathi ngaphambili kwakhe wamisela ngaphambili bantwana bakhe ngekubekwa kwemntwana kuJesu Kristu noma ngaJesu Kristu. Oh, ngiyalithanda nje leTestamenti lelidzala ngoba lisifundi salele lisha. Futhi konke kwalo ndzawonye kuhlangana khaxa ndzawonye kwenta sithombe lesikhulu manje tikhathi letinenge ehumushweni iKing James Version sikichima sendlule emagameni latsite langatiwa sibonelo nje kuJohane longcwele welishumi nakune kwathi ekhaya lababe wami kunetithabathaba letinenge Endlini dithabathaba letinengi sithabathaba singaba kanjani ngekhathi endlini dithabathaba letinkulu letinengi ngekhathi endlini lokho akubonakali kukahle ubonakala kungathi kukhona lokungalungi ngako lomunye wabahumushi wakwenda kwaba inhlekisa kakhulu kunaloko wathi endlini yokuqasha yababe wami kunetindlu letinengi tekuqashisa njengoba besikhuphukela lapho kuyoqasha indzawo yokuqashisa ngijabula kakhulu ukuthi lokho kutophela uma sesendlula lesigcawu lapha kodwa lona mbamba lihumusho leliqiniso lembhalo esigrikini sasekuqaleni lifundzeka kanjena embusweni wababe wami kunetigodlo letinengi kodwa ngetinsuku lapho bahumushi bahumshela iKing James bekabitwa ngababe wenzawo layibusako nato tonke tikhondi takhe letincane tatihlala endlini yakhe indzawo labusa kuyo kungaleso sizathu bebakuconza kangcono manje lokho kwakulibhayibheli sibili ngoba eTestamentini lelidzala babe bekaba nengcenye lenkulu yendzawo futhi bekanetingceku letinengi letihlala etingcenyeni talendzawo netimvu nanetinkomo kanye nengcenye yekulima yeliplazi lakhe futhi ngesikhathi kutalwa indodzana Manje kumbulani naku lapho nine bantu bePentecostal nigeja khona luphawu ngiyaxolisa ngekusho lokho kodwa kuhle nje niconze wathi nje ungadalwa kabusha futhi wemukela moya lwengcwele wacabanga ukuthi lokho kwakuxatulula lokho bekusesesiqalo nje Manje ngesikhathi umntwana adalwa emndenini bekayindlalifa impela masinyane nje angadalwa kodwa bekangenalifa aze avivinywe bese ke lobabe bekaphuma futhi afune lapho futhi athole umkhulisi lobendlula bonke noma thishela lebe kangamthola eti kwemntanakhe manje bekangeke nje athathe noma nguluphi luhlobo lwathishela kufanele kube nguyesibili mbamba thishela lokahle ngoba bekamthanda umntanakhe futhi bekafuna umntanakhe ukuthi abe nemfundo lenhle kunado tonke lebeka ngayithola bekafuna umntanakhe akhuliswe anemthelela lomkhulu kunawo wonke wekulunga lebe unganikedwa ngoba bekayindvodza lelungile qobo lwakhe futhi bekafuna umntanakhe akhuliswe ngendlela lefanako bengifunza inzatshana lencane ngaleleni yelanga ephepheni kuthi lapho imbali yekugcina yenzandwe elinengi sibili yashabalala futhi yafela kulenye yetinkantolo tenu tase-Ohio ngaleleliinye lilanga ngesikhathi umndeni wemamenonite wagwetshwa iminyaka lemibili ejele ngekungavumeli bantwana bawo baye esikolweni lesiphakeme sesimanje ngabe lena seyibe yinzawo ayisesiyo inkululeko yenkolo na inzandwe elinengi asisenayo nhlobo kunjalo impela oh lihlazo lelinjepho lase ke lijaji lelingakalungi litama ukuthi ivikela lona ngekuthi lithi kulobaba nika kesari lokwa kesari nalo baba wamphendvula wathi kuNkulunkulu ke abakaze babe nengingatiphathi kahle kwensha emkhathini webantu labangemamenonite abakaze babe nawo umculo wekinyukunya tindo tebubhungu emkhathini webantu labangemamenonite futhi uma bangaveta silimo lesinjalo ngaphandle kwemfundo yethu yesimanje uNkulunkulu abe nabo ngumkhuleko wami ngingangconota kuba nemfana wami endweni lenjengaleyo futhi angabathi ngisho nabo ABC bakhe ngingangconota ukuthi athi Kristu futhi adalwe kabusha futhi angawathi umehluko emkhathini wemabhontshisi laqeduliwe nelikhofi kunjalo sidinga livangeli leliyifashini lenzala lishunyayelwa futhi ngemandla netibonakaliso tamoya longcwele uma sive sethu sesifika enzaweni lapho sisigebenga khona umthetho-sisekelo wethu kuyakhombisa ukuthi bukhomanisi busibolise kwade kwayofika emnyombeni kunjalo impela menonite ngingakini uNkulunkulu anibusise hlalani nako ngitonikhulekela ngente konke lengingakwenta ngimangale kakhulu ebusukwini lobumbalwa lobendlulile nangiphakamisa emakhethini ami futhi ngibuka i-YMCA, YM, tinsizwa letincane, CA, nesicuku sebesifazane labasha laphaya benta umculo wetinyukunya.
What does that C mean in YMCA?
Usho ukuthini lo C ku-YMCA? Bengicabanga ukuthi umele Kristu. Uma amabandla ethu sekabe ngiloko konakala nengcubo yethu yethemfundo yini lesasisalele ngaphandle kwencushuncushu na nelibandla qobolwalo selibe nguleli phansi kakhulu etindzaweni tethu kufundzisa lo mculo wekinyukunya wesimanje umphetho wa Elvis Presley bese ke nitibita ngamaKristu ngetitselo tenu niyatiwa nathi kangcono kunaloko oh nguleyo indzaba namuhla sitithathele umfundzisi lowehlukile welibandla laNkulunkulu lophilako kunaloyo uNkulunkulu lasinike yena wafuna umfundzisi lobendlula bonke lebekangamthola nemfundzisi wethu akusuye umbhishobhi lotsite noma papa lotsite kodwa ngumoya lwengcwele lowanikwa njengemfundzisi ebandleni kulikhulisa futhi niyakwazi lokho moya loyingcwele wekuthi ukhulise libandla nekulinakekela ngenhlonipho nekuhlonishwa kwababe nekwelivi lakhe indvodzana lenjepho uNkulunkulu lanayo manje kodwa sitithathele lamanye emadotha nesayensi yawethu enkolo naletinye tetivumokholo tawo letendiwe ngumuntu futhi niyabona lapho sesifike khona na bese ke nimemeta ngesono nangemakhomanisi nemasondo ethu langcolisile libhoto lingeke libite ligedlela ngekuthi limnyama kunjalo impela ngiyathi lokho kukushumayela lokuyifashini lenzala kodwa kutoni sinzisa kutoni entana ehluke ngesikhathi ngisengumfanyana sakhuliswa etinsabeni taseKentucky futhi kwakulukhuni kuhamba sasihlala endlwaneni lenzala yethu ingodo kungekho silo kuyo siphundi lesidzala selitafula lesisahiwe umbhedze lomtsadlane koneni lonetinsimbi tekwenta fenisi letiwutungeletile ibekwe etinsini tetinhlanga kanye nemcamelo welikhoba lembila anathi kuthi tini tikhathi letimadima futhi ngiyakhumbula make bekavamise ukuthi athole tikhumba tengulube letinzala bese uyatishuka kwenta emafutha esinkwa sembila futhi bekungasiko lokunempilo empeleni kusimangaliso ukuthi besingenato tonke letinhlobo yalokungevani nathi kube uNkulunkulu abengekho lapho kuthi asiside kodwa niyathi kuthi kwendekani bekashuka lamafutha lamadzala bese wafaka ekhathi lapho futhi njalo ngemgcibelo ebusuku umathine bafana labancane sita ekhaya sivela esikolweni Sonke satsingeka sithathe lithamo le castor oil silungiselele umsombuluko ukuthi sibuye lesikolweni futhi bengita kumake ngangibamba impumulo yami bese ngithi make angikhoni nje kuyinatha ngathi kungenda ngigule ngisho nekuyihosha wase uthi uma kungakugulise akukusithi ngalutho kuleyo ndlela yekushumayela livangeli uma lingakwendi ube ngulokahle nalogulako mhlawumbe litokushukumisa emathumbu akho akamoya kucabanga ngale tinto kuthi ulungise nankulunkulu futhi usuke kulo mbhedo wesimanje lobitwa ngenkolo akumangalisi moya loyingcwele athabukisiwe lo mfundisi bekafanele alethe umlayeto longiwo bekangeke abe ngumfolo ofuna lusiba esigcokweni sakhe lo babe bekangeke abe nalokunjalo bekafanele alethe luhlobo lolufanele lomlayeto kubabe kuthi lo mntana bekachuba kanjani futhi ucabanga ukuthi lo mfundisi bekangacabangani uma efika embi kwababe futhi athi indodana yakho ayendi kahle mbamba oh umfana loneluthuthuva nje lolimbuka akakhathateki ngalutho nje lo babe bekatokhothamisa kanjani inhloko yakhe ngenxa yemahloni ufanele ative anjani-ke emoya lwengcwele lothunyelwe kuthi abe ngumkhulisi wethu umfundisi wethu thishela wethu futhi alethe umlayeto welibandla wemadodzana ankulunkulu embi kwababi ngani athi banesimo sekumesaba nkulunkulu kepha emandla ako bayawaphika kufanele kumlimate kanjani moya lwengcwele kuthi adzingeke asho lokho kodwa khumbulani akabuki tshani noma lusiba esigcokweni sakhe utshela nkulunkulu liciniso ngako ngumkhulisi wethu futhi manje kini ninebantu bebungcwele ipentecostal i-free methodist emanazarini i-pilgrim holiness ngiyasikhumbula sikhathi lapho kwakungakalungi kini nine besifazane ukuthi nihule thinwele tena kwendekani niyati yini ukuthi libhayibheli linikeza indoda lilungelo lekuthola idivosi kumkayo uma ahula thinwele takhe libhayibheli lasho ukuthi wesifazane lohula thinwele takhe uhlazisa indoda yakhe lelo liciniso futhi uphuma lapha naleti letinzadlana letingcolile letinyanyekako timpahla letingcolile letibitwa ngetikhindi kuthi niheshe tshani egcekeni lelingemuva futhi nitibite ngemkristu na ufanele ativele kanjani imoya loyingcwele embi kwababe uma atoletha loko oh wena uthi angigcoke itikhindi mina kethu Branham ngigcoka emabhuluko lamavuthela loko kubi kakhulu niyathi ukuthi lelo liciniso kulungile libhayibheli lasho ukuthi wesifazane loyogcoka noma ngisiphi sembatho lesiphathelene newesilisa kusinengiso emehlweni akhe kunjalo lo ngumbhalo nguloko unkulunkulu lakusho kodwa niyathi ukuthi yini inzaba buthakathaka bemapulpiti enu bayesaba ukunditshela liciniso kunjalo ngaletinye tikhathi lithikithile kudla ngingamane ngilale ngesisu sami futhi nginathe emantela igala futhi ngidle imicathane yesoda kepha ngishumayele liciniso kunekuthi ngibe nenkukhu lethosiwe kathathu ngelilanga futhi ngidzingeke kuthi kunjalo kuthi nje ube neliciniso ukhulume kuthi yini liciniso utodzingeka uphendvule ngelusuku lwakwahlulelwa embi kwankulunkulu ngaletinto leto kunjalo oh lihlazo leliyihlekisa kanje pho ngiyakhumbula ngesikhathi kwakuseliphutha kuthi besifazane bapende buso babo ikakhulukati nine bantu bebungcwele nepentecostal kodwa kukhona lokwenteka angikusho lokuthi kube lihlaya lena akusiyindzawo yokuhlekisa leli lipulpiti sihlalo sekwehlulela kodwa kwakukhona wesifazane munye kuphela ebhayibhelini lowakwapenda buso bakhe nalo kwakungujezebheli kunjalo lebhayibheli lathi bekapenda buso bakhe futhi niyathi ukuthi unkulunkulu wendani kuye wondla tinja ngaye kunjalo impela ngakho uma ubona wesifazane nebuso lopendiwe ungathi kuyinyama yenja yankulunkulu nguloko impela nkulunkulu lathi kwakungiko manje niyathi ukuthi loko kuliciniso angaconzi kulimata imizwa yenu kodwa ngifanele ngime nani ekwahlulelweni ngalolu nyo lalethi nsuku lete kuthi phendulela ngale livi o wena uthi angisiyo inyama yenja umfakelani loyo pendi kuthi uve leyo nkwela yempisi inyama yenja kona kanye nje loko nkulunkulu lathi kwakungiko ucabanga kuthi yinkwela yempisi yimpisi impela yebo-ke ugcoka wena uthi angitigcoki lethi letinzadlana letikhanukisako timpahla letingcolile besifazane endasi nesitaladi lapha netingubo letibukeka kwangathi bathululelwe kuto wena uthi mnakethu Branham uyathi kuthini abathengisi lutho lolunye ngaphandle kwaloko kodwa thathe loko akukho ukutilandulela basayithengisa imishina yekuthunga kunjalo impela liciniso futhi ngifuna kunitshela lokuthide kusonga loku umzuzu nje niyathi kuthini ngelusuku lekwahlulelwa ungahle ube msulwa njengemduze kumyeni wakho kodwa utawuphendvula nkulunkulu ngekuphinga libhayibheli lathi jesu wathi loyo lobuka wesifazane kuthi amkhanuke sewuvele uphingile naye enhlithweni yakhe uma leso soni sikubuka futhi sikukhanuke naloku nje singakaze sikuthinze uma aphendula ngekuphinga wena unelicala lekukwenta naye kungiloko lokwashiwo libhayibheli manje ungathatha letinye talama-2x4 lamancane uma ufuna kepha ngiloko nkulunkulu lakusho ngiloko kristu lakusho manje lelo liciniso oh nkulunkulu baninesihawu ufanele kuthi ucabangani imoya lwengcwele lomkhulu uma efika embi kwababe wena uthi kungani ukhetha thine besifazane kulungile madoda naku-ke kwenu noma ngiyiphi indvodza leyo ovumela umkayo abheme ebosikilidi futhi agcoke lolo hlobo lwetimpahla kukhombisa ukuthi yendiwe ngani akasiyi indvodza kangako kunjalo impela liciniso akamthandzi noma bekatawuthatha libhodi ambhadlabule ngalo uyathi ukuthi liciniso lelo manje angikusho loko kuthi ngihlakaniphile nginitshela liciniso kunjalo ufanele acabangeni imoya loyingcwele manje ngitonihlanganisa nobabili nzawonye nine nento ohlala ekhaya ngalesi thathu ebusuku kuthi nibone umdlalo lothite lomtsala lonenhlamba njengalothi sithanda suzi noma into lefana naleyo futhi nihlale ningayi emhlanganweni nomkhuleko kukhombisa ukuthi nobabili nendiwe ngani kunjalo impela futhi lelo libandla futhi ngabo lesibili nangabo lesithathu nakanjalo njalo kwasekuseni ngensimbi yemfica noma yelishumi enhloko uyolalela umuntu lothithe lonesimilo lesibi njenga-Arthur Godfrey nawo onke emahlaya akhe langcolile emahlaya lenyanyisanako esikhundleni senzawo leyimfihlo ekamelweni ukhuleka futhi ufunza libhayibheli lakho kunjalo niyakwathi loko futhi endlini yakho leyo lengcolisanako lengcolile umculo wetinyukunya timbo tabodumdum ta-Elvis Presley munye kuphela umehluko emkhathini wa-Elvis Presley na-Judas Iscariote Judas wathola tinhlavu tesiliva letingemashumi lamathathu tekuthengisa Elvis wathola tigitsi letimbalwa temadola neluchungechunge lwemakhadi lakhe ngulowo wonke umehluko athengisa ngebutukulo bakhe njengemkristu kuthi angene embhedweni lonjalo njengalowo futhi ngoba uyasukuma ahlabele tingoma letimbalwa tekukholwa loko ukubita ngekuthi kwekukholwa na ungeke wahlanganise amafutha nemandi niyathi ukuthi lelo liciniso ufanele acabangeni babe kunjalo namoya loyingcwele lobusisiwe utofanele alethe letinzaba leti kubabe kuthi emadodzana nemadodzakati akhe acuba kanjani ufanele ayikhothamise kanjani inhloko yakhe yinye indzawo embhalweni lapho kwathi khona umprofeti wadliwa mahloni ngenxa yetono tebantu ngesikhathi ema embi kwaNkulunkulu. Ufanele ative anjani umoya loyingcwele uma ema embi kwaNkulunkulu? Akumangalisi singeke saba nemvuselelo. Akumangalisi kuthi Billy Graham, Jack Shula, Ora Roberts nabo bonke labo bafundisi labakhulu baKristu bekame emuva nasembili kule United States. Emuva nasembili, nasemuva nasembili, futhi kusasolo kungekho mvuselelo. Akusilo liphutha labo, akusilo liphutha laNkulunkulu. Liphutha lemabandla ngekungangeni emgcini neliBhayibheli. Kunjalo ncamashilo oko futhi sesikulungele kwehlulelwa. Manje khumbulani noma ngabe bekungumntana kangakanani, uma lowo mntana bekangalaleli, bekalimbuka lelijwayelekile, bekangabi nalo lifa. Futhi nikhuluma ngetiphiwo tithunyelwa emva ebandleni. Nkulunkulu bekangathi bekaphi tiphiwo takhe? Ngicabanga ukuthi Nkulunkulu bekangafaka emafutha akhe langcwele esitsheni lesingcolile. Impela cha, nguleyo indzaba ngelibandla kusihlwa. Kungaleso sizathu nine ukukholwa lokuningi kangaka netimfundziso letigqamile nemadlingozi. Nizama kwemukela umuzwa lothite wento yangempela. Kungani nithatha sibambiso dibe tibhakabhakade ePentecostal digcwele kona sibili? Liqiniso, niyathi ukuthi lokho kuliqiniso. Kodwa babe ufanele akuve lokho kumfundisi moya loyingcwele. Oh, bebangeke bangilalele. Balalela umuntu lothide, insuku temangaliso selwendlulile. Balalela umuntu lothide, oh, vele ujoyine libandla kutawulunga. Silihlelo lelikhulu leliphile iminyaka leminyende. Namoya loyingcwele atama kuletha umlayedo wakhe kini ngaso sonke sikhathi. Angicingi kulalela labo labanye ane bashumayeli labathi wula ngitokwenda lengifuna kukwenda. Qhubeka ngqo lokho kukhombisa ukuthi yini lengekhathi kuwe. Cha, lomunye umfo wathi kimi esikhathini lesithe lesendlulile wathi angikhathali ukuthi uthini, ukuthi noma yini ithini, angikholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu. Ngathi kusobala ungeke, akuthunyelelwanga labangakholwa, kwathunyelelelwa kuphela kulabo labakholwako. Ngemakholwa lakwemukelako, hayi labangakholwa, bekungakaconziswa kubo, kwathunyelwa kubalahla labo. Kumbulani lamanti lafanako lacwilisa umhlaba asinzisa Noa. Kunjalo namoya loyingcwele lofanako nelivangeli leliyifashini lenzala lelifanako leliyothatha libandla liye ekhaya ngalelinye lilanga lingene eluhlutheni liyolahla futhi lilethe kwehlulelwa kulongakholwa. Kunjalo impela nako simile uNkulunkulu esehawini sakhe. Manje umakele sithombe siguquka nalendvotsana, indvotsana lekahle. Uthanda kanjani kuba semsebentini wababe? Uthanda kanjani kwenda letinto babe lathanda ukuthi atende? Oh, kuthi umfundzisi bekangeta kanjani kubabe futhi athi mnumzane, oh, ngikulethela tindzaba letinhle kakhulu. Umfana wakho unguye. Ngiyaxolisa ngale nkulumo ekufanekiseni kwami, kodwa uluqedu nje loluhlephuke kule sitini lesitsala besingasho kanjalo. Ufana nje nababe wakhe. Yebo-ke, nguleyo ndlela moya lwengcwele lafuna kukuletha ngayo. Uma ukholwa lonke livi laNkulunkulu, uma wemukela lonke livangeli leligcwele, uma ukholelwa kuyo yonke into uNkulunkulu layibhala kuthi iliqiniso, uNkulunkulu ufuna ukukholwe ngaleyo ndlela. Khona-ke babe ufanele asikhukhumise kanjani sifuba sakhe athi, yebo, lo umfana wami. Futhi kwendeke nike ngamuva nako kufika isikhathi lapho lo babe abeka khona lo mfana emndenini. Noma kini nine bafundisi, lapho kubekwa kwendlotsana nguloko lengikhuluma ngako, ubeka umntanakhe lucobo noma umisa ngekwenzawo lengiyona yona emndenini wakhe. Manje bekangumfana nje kwekucala nje bebafanele bathole ukuthi isimilo sakhe sasiyini. Nguloko uNkulunkulu lebekatama kukwenda ngesikhathi anisa moya longcwele phansi etikweni nonke cishe eminyakeni lengamashumi lamane lendlula, ngesikhathi ninemalanga akatheni, ngesikhathi ninemihlangano yemkhuleko busuku bonke, ngesikhathi nilila, nikhala, nithandaza, nibubula ngenxa yetoni. Futhi namuhla ufanele ubangqine ukuthi bethe altari batokhuleka nesoni lesithi solako kwendekeni na moya longcwele wathi wabeka luphela labo labakhala futhi babubula ngesinengiso lesentiwe edolobheni ngubani lebeka ngambeka luphawu kuleli dolobha kusihlwa ngubani lolele ngebuso babo imini nebusuku akhalela tono la dolobheni ungawubeka yini umuno wakho kumunye niyabona siphepho sesitha siphele futhi loko kunjalo kodwa naku lapho sikhona manje uma bekangumntwana lolalelako bekamthanza uyise akunandzaba ukuthi noma ngimuphi walalabanye bafana wathini eplazini leliseceleni bekade ukuthi uyise bekafuna ini bekakhona kusho ngendlela lebekakhe ngayo nekuthi bekendeni ukuthi loko le lebe kakufuna futhi umuntu loyindvodzana yaNkulunkulu ufunda leBhayibheli futhi abone ukuthi uNkulunkulu bekayini idolo uyafana namuhla uyamkholwa ukuthi uyafana emgomeni emandleni yonke into lake aba ngiyo Jehova nomkhulu usasolo afana leBhayibheli lathi maHebheru 13:8 Jesu Kristu nguye idolo namhlanje phakathi Leyo indvodzana yeliciniso lekukholwa koloko khona ke ngesikhathi afakaza ukuthi uyindvodzana yeliciniso naku lokwendwa ngibaba bekamthatha amise endzaweni yesive esitaladini bese ke uthatha lendvodzana futhi ayihlalise edulu futhi ayembathise sembatho sembatho lesikhethekile salomcimbi lokhethekile bese ke kuba nemcimbi lofundvako nalo babe abeke indvodzana yakhe lucobo emndenini wakhe bese ke noma ngabe yini lendiwe kuleyo ndvodzana beyiphendvulwa ngulo babe ligama lalendvodzana lalilihle nje eshekene njengoba lababe wakhe lalinjalo ngoba bekabekwe endzaweni lengiyona yona kulowo mndeni futhi kungiloko ke uma semukela moya longcwele akusiko nje kugcuma uye phansi nasedulu futhi umemete ngaye akusiko nje kukhuluma ngetilimi noma kugijima esilweni akusiko kuhlela licembu futhi uthi sinaye nonke nine labanye aninaye kukusebenta ngeluthando nekuthobeka lapho Kristu kunguye lokuphathelene naye ngaloku bonke bantu bayokwathi ukuthi nibafundzi bami uma nelithando lomnye nalomunye futhi singakulindzela kanjani kuhlonishwa lokuvela kuNkulunkulu sibe silindzele kuhlonishwa kulomunye nalomunye kodwa oh ngingahle ngibe ngumfundisi wesifundza uma nje ngibambelela kahle esikweni ngingahle ngalenye ilanga ngibe ngumbishopi ungamkholwa kanjani uNkulunkulu uma une nihloniphane lomunye nalomunye kulelo lelo layini na ungakwenda kanjani libhayibheli lathi ungeke kodwa oh mine nelicembu lami sinawo futhi asinawuthi hlanganisa ngalutho naleyo mvuselelo endasi lapho kuleyo ndle yesikolo asibambisani ngako ngingeke ngiye loko kukhombisa ukuthi uyini lapho kunenyama khona tingozi tiyobutsana khona ngishumayela ngetingozi etinsukwini letimbalwa inkosi itsandza lapho kunenyama khona tingozi tiyobutsana khona kudla kwelukhozi tingozi titsandza kudla kwelukhozi timvu titsandza kudla kwetimvu netinyoni letidla lokutifele titsandza kudla kwaletidla lokutifele Bolokhebe badla kudla kwalokhebe futhi uma uthanda indoda elive lokho khombisa ukuthi uthando laNkuluNkulu alukho ngisho na kuwe nemzenzisi lomkhulu kunabo bonke lokhona even ligwababa lituba neligwababa uhlala esigcobeni lesifanako mhlawumbe emkhunjini manje lituba lingadla kuphela luhlobo lunye lwekudla ngoba lituba liyinyoni yinye lengenayo inyongo ayikhoni kugaya into letibolile futhi wangempela longcwele waNkulunkulu lotelwe kabusha akaphathelani ngalutho netinto delive ngoba akasenayo inyongo akahambi aphikisana neluchetu ehlombe lakhe afuna kwenta impikiswano futhi aphikisane ngendlo letside kodwa ligwababa lelidzala lingahlala kulesidzala sithumbule sifile futhi lidlema awala amabili futhi lindizele ensimini futhi lidle kolo kanye nelituba kodwa lituba lingeke lidle kolo bese ke lidla sidumbu niyambona umzenzisi na ngulapho la libandla selifike khona kunjalo impela loko babe lafanele akucabange manje kaphelani uma sekufika isikhathi sekubekwa kwemntwana lendodzana yemukela onke amalungelo ayo manje ngilapho la uNkulunkulu afuna khona abantwana bakhe baye endzaweni lapho angakuyisa khona ngamunye akukhiphele embikwesive ashumayele lokutsite kuwe lokumangalisako into letsite le lesinye setiphiwo takhe lafuna kusinika libandla lakhe oh kukhona tonke tinhlobo tetiphiwo uNkulunkulu lanato telibandla lakhe kodwa babe angasinika kanjani tiphiwo uma senda ngalendlela lesenda ngayo niyabona ukwenda kwatiwe umhlaba wonke wonke umuntu utosibona lesiphiwo lesi sibonakaliswa uma uNkulunkulu akubeka noma akubeka endzaweni lengiyona yona emndenini wakhe manje khona ke unelivi laNkulunkulu ligunya laNkulunkulu bese ke njengoba uNkulunkulu akukhombisa ukuthi yenda ini uholwa ngumoya futhi wenda tinto letithokothisako kuNkulunkulu manje Jesu bekabekwa njengemntwana ngelusuku lwentsaba yokuguculwa simo uNkulunkulu bekabeka indodzana yakhe lucobo emndenini wakhe manje wathatha Petro, Jakobe na Johane futhi wathatha Mose, Eliya na Jesu futhi wabakhuphulela esiqongweni sentsaba futhi lapho nekaphela waguculwa simo embi kwabo kwakuyini na wabekwa endzaweni yesive edule entsabeni niyakubona lokufanana kwako futhi ke ngesikhathi enda wendani na waguculwa simo nelibhayibheli lazo kuthi sembatho sakhe sakhanya njengelilanga emandleni alo leso sembatho uyise etestamentini lelidzala lasigcokisa indodzana yakhe ngelusuku lwekubekwa kwemntwana uNkulunkulu wabeka sembatho sakhe sekungafi ethi kwendodzana yakhe ngelusuku lwekubekwa kwemntwana yeboke uma lokungetulu kwemvelo sekwendiwe umuntu ujabula ngalokweqile futhi imvamisa kunesicuku lesibhicene lesiphumako ngesikhathi Mose enda lokungetulu kwemvelo endase Gibhithe sicuku lesibhicene sahamba nabo Kora futhi sabangela inkathatho ehlanu kodwa kugcineni umhlaba wabagwinya bonke lokungetulu kwemvelo kwase kwendiwe inhlitiyo lengakaphenduki yahamba nako nguloko lokwentekile namuhla lokungetulu kwemvelo sekwentiwe umoya loyingcwele ubuyele ebandleni ekugcwaleni kwawo kwemandla awo bese kuthi-ke uma lokungetulu kwemvelo kwentiwa kulabanye labanye bahamba nako kugibela nje inqola abakaze baphenduke impilo yabo iyakufakazela wase-ke Petro ujabula ngalokweqile naye wathi Nkosi kuyinto lenhle kuba lapha kule mvuselelo asakhe lamanye mahlelo asakhe emadokodo lamathathu asibe ne-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, Pentecostal, i-Assemblies of God, bakamunye, bakambili, bakamthathu konke lonako asitendele nje lamanye mahlelo We'll call ourselves the Oh, moya longcwele sewehlile sitotibita ngaleli qembu sinekukhanya liphutha leli njepho lalenda manje caphelani wajabula ngalokweqile futhi wathi asakhe emadokodo lamathathu asakhe lithabanekeli lamosi bonke labo lofuna kuyekela kudla inyama futhi bagcine tinsuku telisabatha tingcwele nakanjalo njalo sitokwakha lili thabanekeli lalabo sitobese-ke sesakha lithabanekele sendele labo lofuna kukhonda nebaprofethi nakanjalo njalo kodwa ngaphambi kokuthi akukhiphe emlonyeni wakhe kwaba khona liphimbo lelakhuluma livela ezulwini futhi lathi lena indodzana yami lethandzekako yiveni yona kunjalo ngiyajabula ukuthi washo lokho ake sibuke ukuthi Mose bekamelele ini Mose bekamelele umthetho akekho longasinziswa ngemthetho libhayibheli lathi ungeke umthetho bewude insinziso kwakuliphoyisa lasifaka ejele kodwa lalingenalutho lolungasikhipha lalingeke libhadale sikweneti sethu lalingeke likhone kukhokha inhlawulo yethu ngako bekuliphoyisa lelisifaka ejele umthetho obewungilo ngijabula kakhulu ukuthi washo loko lakwenda angifuni kungena ngemthetho ngoba akukho nyama lengasinziswa ngemthetho ungagcina imiyalo ngendlela lofuna ngayo kepha utawuya esihogweni njengenyoni itindumbeka esidlekenisayo ayikho insindiso emthethweni inhlobo yebo ke khona ke bukani bekamelele ini Eliya Eliya bekamelele bulungiswa baNkulunkulu Eliya bekangumprofeti lobeka nekuthunywa lokuvela kuNkulunkulu wenyuka wase uhlala phansi entsabeni nenkosi yathi Ahabi lohlubukile wathi yenyuka futhi uthathe amadoda langemashumi lasehlanu futhi nihambe nemlanze ngakho benyuka na Eliya wasukuma nemiyalo waNkulunkulu futhi wathi uma ngingumuntu waNkulunkulu akwehle umlilo uvela ezulwini futhi unishise futhi kwehla umlilo wababhubhisa bewungafuna yini kuma lapho yebo ke inkosi yathi mhlawumbe kube nesiphepho semdumo lesendlule lapho ngaleso sikhathi futhi loko bekungulesinye nje sendakalo semvelo Sithothumela lamanye langemashumi lasihlanu etulu. Kwathi nakufika lamanye langemashumi lasihlanu, Eliya wasukuma wamemeda, uma ngingumuntu waNkulunkulu, akwehle umlilo uvela ezulwini futhi unishise, nalamanye langemashumi lasihlanu asha. Lobo bulungiswa. uNkulunkulu akazange angivumele ngibe nebulungiswa baNkulunkulu. Angifuni umthetho wakhe. Ungifaka ejele, angifuni bulungiswa bakhe. Byangilahla, ngifuna sihawu. uNkulunkulu uyathi ukuthi sonke sithinga sihawu. Ngifuna sihawu sakhe. Bekamelele ini Jesu? Sihawu sakhe, luthando lwakhe. Uma ungenalo luthando, yiveni yona. Uma imbita ingenalutho ekhaya, yive yona. Uma imbita seyingenalutho yomile, yive yona. Uma unenhlitiyo lephukile, yive yona. Uma udzinga kujabula emphefumulweni wakho, yive yona. Uma udzinga kuthethelelwa kwetono takho, yiveni yona. Uma udzinga kuphiliswa kwemtimba wakho, yiveni yona. Umelele konke lokho uNkulunkulu bekangiko. Kugcwala kwebuNkulunkulu ngekwemtimba. Kwakuhlala kuye yiveni yona bulungiswa umusa wahlangana futhi wabhadala sikwenedi uNkulunkulu wathi lena indlotsana yami lethandzekako yiveni yona Methodist libandla lakho lilungile kodwa yiveni yona Pentecost libandla lenu lilungile yiveni yona uyamemeda uyamangalisa kodwa yiveni yona Kukhona kukhuluma ngetilimi kuyamangalisa kodwa iveni yona lihlelo lakho kuyamangalisa kodwa iveni yona Ungaba nato tonke leto tinto futhi ube usolo umphendvulela indlebe lesihulu iveni yona Logo live lelikufunako namuhla yinto yelucobo sidansile simemetile Futhi sakhuluma emanga ngabomakhelwane bethu sikhulumile ngetilimi njengekuthela emaphizi esikhumbeni senkomo lesomile futhi saphuma saphikisana ngetendo temuntu lolandzelako ngekungalungi Nihlekisile ujoyine libandla futhi wahlekisa ngalomunye umuntu amemeta emoyeni kukhuluma inhlitiyo lembi umhobholo inzondo Donge leto tindlo tisebandleni. Futhi niyathi kuthi live lilambele ini. Live lifuna ukubona into yelucobo. Nguleyo inkinga ngalokuguquka laba kubita kanjalo. Akusiko ukuguquka mbamba. Kuyinto engcondvo nje. Kunelwati lwekuhlakanipha kwengcondvo lwaKristu. Kodwa lwati lokutalwa kabusha luniketa Kristu sibili. America bafuna labafanele bajabuliswe bana mabona kutse lomnengi kakhulu kubo bafuna ukuthi jabulisa abalifuni livangeli leli fashion lenzala bathi singaya ngale futhi akusiko lukhuni kangako singenda lokho lesifunako qhubekani kodwa timvutami tiyaliva liphimbo lami niyathi ukuthi lokho kuliqiniso oh uNkulunkulu ufuna kanjani kubusisa libandla Bekathanda kangakanani kunifukamela njengesikhukukati senda emantsholeni aso kodwa anivumi nalalela abantu baholi esikhundleni semholi wamoya lengcwele nalalela emadoda labo thishela esikhundleni sathishela waNkulunkulu moya lengcwele lotho nifundzisa ukuthi iphatha kahle unende netiphathe kahle unende nifane natsatse unende luswayi lomhlaba luswayi ludala koma nebantu bayokomela kuba njengawe uma impela utophila impilo yemKristu ungeke wakwenda kuwe lucobo kufanele ube naKristu kuwe kukwenda live lifuna indlo sibili kungaleso sizathu babona abantu labathisho ukuthi bayindlolethide futhi baphuma batiphathisa kwalo lonke live nguloko lokwabangela bukhomanise ukuthi buvuke eRussia ngenxa yelibandla laseKatolika kunjalo impela batisho ukuthi bayindlolethide futhi bebangenako lokunye balingise futhi bende njengemhlaba hayi kwendlula noma nguliphi lidlangala hayi kuphela emaKatolika kepha emaProthestani nje nawo mabi ngalokufanayo futhi sekwehlele ekhaya kumaPentecostal ukuthi phatha kugcoka kwenda ifashini kubuka kukhuluma bahlambalata bahlekisa banganaki lokho kuyahedla kodwa kuhle kini liciniso kodwa kungaleso zathu live lingakhoni kubona lutho sibili uma abantu befika endzaweni lapho batawukhohlwa khona konke kungavumelani kwabo lokuncane neluthando laNkuluNkulu lutothululelwa enhlitweni yethu ngathishela sibili moya longcwele utoba nebuswayi nelive litofuna kufana nawe udala lokudaliwe edute nawe ubabonile bantu lobe ungeke ukhone kuba sedute nabo noko bebabantu labakahle badala lokho lokungekhathi kubo nibabonile bantu lenithandza kuba nabo ngoba badala leso simo edute nabo umoya wakho umphefumulo wakho ungeke ufihle ungeke wende ukholwe nguleyo indzaba namuhla unalokuningi kakhulu ukudendisa ebuKristwini kukhona emaklasi lamathathu ebantu labangakholwa bazenzisi nemakholwa sibili futhi nguleyo ndlela libandla lelihleti ngayo namuhla awudzingi ukuthi ube ngumzenzisi noma longakholwa ungaba likholwa sibili futhi nguloko livele lifuna ukukubona nguloko uNkulunkulu lafuna ukukubona nguloko lakushoko nelidolobha lelihleti egcumene likhandlela lelingeke lacishwa nine neluswayi lwemhlaba nikukhanya kwelive bese ke utiphathisa kwelive uphila njengelive bakhetha kuma nelive baya evene benda tinto telive ungamlindzela kanjani ukuthi uNkulunkulu ake abeke kubekwa kwemntwana ebandleni na kodwa bafuna kubona lokungiko sibili nayi into leyendeka kungesiko kathini njengoba nonke nathi ngingumtingeli bengingigathwe tinyamatane iminyaka ngidingele emhlabeni jikelele eAfrika eNdiya kuto tonke tindzaba make wami uLindiya ingcenye kuphenduka kwami akuzange kukukhiphe kimi ngiyawathandza emahlathi ngulapho ngathola khona uNkulunkulu emvelweni kuphumela emahlathini futhi ngibone timbali letincane ungeke ukwadi kuyifihla yekele ife lugodo lungawela etikwayo futhi lingcwabe leyo mbewu lencane ekhathi lapho futhi itawubola bese lomnyombo uyaphuma uphele kuyo uma kufika indlu yasahlobo leyo mbewu lencane yekuphila iyosebenta indlela yayo itungelete lologodo futhi iphakamise inhloko yayo lencane futhi idumise uNkulunkulu angeke uyifihle impilo sibili hayi ngetulu kwemagogogo lamabili impilo yangempela iyathi khombisa angeke libulale ilawuphindze iphile ngekuqiniseka njenganobe yini sithwathwa singayiluma lemba lencane ikhothamisa inhloko yayo babe neludwendwe lomngcwabo timvulata sekwindla tiyakhala futhi tingcwabe lendlo lencane iyabola sigadla siyaphuma tigcephezane tihambile imbewu ayisekho ichume iyavuleka buthumbu sebuphumile kodwa nzawana tsite ekhathi lapho sakhe impilo lesincane sekuphila lokungekho isayensi lengasithola yekela lilanga lihambe likhanye futhi lifuthumale kuphuma kwelilanga itawuphindze iphile futhi uma uNkulunkulu enda indlela yembali ukuthi iphile futhi kangakanani ke ngaye ukuthi umuntu aphile futhi lotelwe ngemfanekiso wakhe kodwa ufanele ube nekuphila ngaphambi kwekuthi uphile futhi ungaphila khona manje awudzingi ukuthi ufe kude ukwemukele ufanele ufe kuwe lucobo khona ke ungeke ulingise lutho unendwe yelucobo ngike ngabuka etilwane ntasendle ngabhekana nemabhubezi emile angibuke ngqo ngihambe nje ngisondzele kuwo futhi ngithathe isithombe sawo angwesabi ngiyawathandza ayakwati ungetami kuwakhohlisa athi lokwehlukile kuloko athi kangcono kunalabanye bantu labakwatiko ngalesinye sikhathi ngangidingela emahlathini asenyakatho nemngani wami futhi bekangilomunye webadingeli laba bendlula bonke lengake ngadingela nabo wawungathingeki kuthi ukhathatheke ngaye bekangeke alahleke wawungathingeki kuthi umbophele kuwe bekangumdingeli mbamba futhi angumnembi lokahle kodwa bekayindlotha lembi kunawo onke lengake ngawabona bekathanda kudubula emazinyane etinyamatane kuze nje angende ngiphatheke kabi manje kulungile kudubula lezinyane lenyamatane angidami kwehlisa sithundi thathe uma umyeni wakho aletha lezinyane lenyamatane ngalesinye sikhathi loko kuthi uma umthetho ukuvumela loko loko kulungile kodwa hayi kudubula sonke sicuku sawo lesilwane lesincane silungile lizinyane lenyamatane uma umthetho ukuvumela akukho lokuliphutha kubulala silwane lesincane Abraham wabulala lithole nankulunkulu walidla kunjalo impela ngako akusilo liphutha kepha uhamba nje uvele uwabulale ngiloko lokubi kuthi uwabulale futhi Bethi bekathanda nje kuwabulala ngenhloso kuthi nje abe nelunye ngase ngithi Bethi ungaba kanjani ngomdingelo kahle kangaka kepha ube nesibhuku kangaka wathi oh nine bashumayela banenhlitiyo yenkukhu ngathi angisuye lo nenhlitiyo yenkukhu kodwa ngiyayihlonipha imvelo yaNkulunkulu ngathi ngingahle ngibe ngumdingeli kodwa angisuye umbulali wase uthi oh hlambuluka bhili wota sichubeke sihambe siyodingela futhi bekathanda nje kudubula labo bafola abancane futhi ababukisise bawa bese ke uyangibuka futhi ahleke ngalomunye umnyaka ngenyukela lapho kuthi ngiyodingela futhi bekakhe luvevelo lutsadlana uthi bekathatha lolo vevelo luncane uthi lukhale njengemntwana wendluzela akhalela make wakhe futhi bekashaya lolo vevelo luncane ngase ngithi Pet ungeke ukusebentise lokho wathi oh chubeka bhili utawuke uhlambuluke nini wena bewutoba ngumdingeli lokahle kube bewungesuye lonenhlitiyo yenkukhu kakhulu sahamba siyodingela ngalolo suku futhi kwakukhona licwa lelincane emhlabathini cishe ama-intshi lasithupha futhi besihambe konke sewela iCarroll Notch futhi sehlela ngale entsabeni iWashington sase siyabuya ngale kuya ngaka-Adams futhi sasehla ngesikhathi sasemini sasingakaboni ngisho nemkhondo echweni futhi sagobonzela phansi lapho esikhaleni lesincane kwakucishe kube sikhathi sasemini futhi ngangicabanga ukuthi Bethi bekagobonzele phansi ukuthi akhiphe lidina lakhe besitawudlala idina kanye neshokolethi leshisako mine bengilandzela ngemuva kwakhe sasitokwehlukana ntambama futhi sithathe tindlela letimbili letehlukene nasibuya besitawuthola imizila kucala bese noma ngubani lothola umzila bekatha usuka ahambe wase ke uyagobonzela futhi ngambona abuka emuva ekhukhweni lakhe futhi nangu aphuma nalolo vevelo luncane futhi walunikeza kunswinini dalokuncane kwekukhala njengelizinyane lenyamatane lencane futhi ngesikhathi enda ngale nje kwalesikhala lenkulu indluzele lensikati yasukuma manje indluzele lensikati ingumake ndluzele futhi ngangiwabona emehlo akhe lamakhulu lansundu nemithambo ebusweni bakhe bekasondzele kakhulu wasukuma manje loko akejwayeleki kuyo indluzele ngaleso sikhathi selusuku kulelo live wasukuma wase uqala kuqalata kwakuyini indzaba noma bekumthusa kodwa bekunemntwana lobeka senkingeni futhi bekangimake wasukuma wabuka yonke indzawo nabhethi lomdzala wangibuka naloko kubuka kwemvumbamba ebusweni bakhe ngacabanga oh bhethi ungeke ukwente lokho waphindze walukhalisa futhi nalomake ndluzele waphuma ngqo waya endzaweni levulekile loku akukavami kakhulu ukuthi iphume la kuvuleke khona ngesikhathi sekudingela bekeme ngephandle lapho bekangesuye umzenzisi bekangadendisi lutho bekanento lephathekako bekangumake nemntwana bekasenkingeni kungakhathaleki kuthi bekuyingodi kanjani akazange acabange ngengodi bekungulo mntwana lebekasenkingeni futhi kwakukhona into lengekhathi kuye bekangumake ngekutalwa weva umntwana akhala waphumela ebaleni futhi ngabona bethe aphonsa libhosho kulelo gumbi lenhlavu laleyo 3006 ngacabanga ohe futhi ngambona akala sibhamphansi lelo liso lesipopolo ngo enhlitweni yakhe ngacabanga oh bekangumnembi ngacabanga ngemzuzwana nje utochumisa inhlitiyo yakhe iyothi ngcunga lekuye ngacabanga ungakwenda kanjani bethe ungaba kanjani nenhlitiyo lenesibhuku kangaka lo make ngephandle lapho afuna umntanakhe asenkingeni futhi wathi nakehlisa libhawodi lesibhamu le ndluzele yethuka futhi yabuka yabona lo mtingeli nalesibhamu sikaliwe kodwa lokho akummisanga wachucha bekathi ukuthi kukhona lokwakutokwenteka kodwa bekangimake luswane lwakhe belusenkingeni bekabuke lolo swane ngacabanga bethi ungaba kanjani nenhlitiyo lebanza kangaka ngasibona leso sibhamu sikala ngajikisa inhloko yami ngacabanga o nkulunkulu ungamvumeli akwende angayichumisa kanjani leyo leli gugu inhlitiyo lethembekile iphume ngco kuleyo ndluzele lengimake lethanzekako angakwenda kanjani ngalinza lesibhama zange sichume ngalinza sikhathi lesithanyana lesibhamu sasisolo singadukule ngacalada nelibhosho lesibhamu lalenda kanjena wacalada kimi netinyembeti tehla ehlathini takhe waphonsa sibhamu phansi wase uyangibamba ngemilende wathi bili sengenele ngiko ngingeke ngisachubekela embili ngiholele kulowo Jesu lomthanza kahle kakhulu kwakuyini na wabona into lephathekako wabona into yekungatendisi wabona into leyayiyela ugcobo nguloko umhlaba lokufunako namuhla awufuni into lefakiwe yekutendisa awubuki kuthi ngi-methodist ngi-presbyterian ubuke into lephathekako uNkulunkulu unayo into lephathekako oh bewungeke uthandze kuba neluthando lwaNkulunkulu enhlitweni yakho ngesilinganiso lesifanako saKristu leyo ndluzele lengumake lenzala yayinalo lwalolo swane uNkulunkulu unalo lwakho lena yindvodzana yami lethandzekako iveni yona busuku ngabunye uma umbona lapha enda labakhubatekile bahambe nakanjalo njalo netindvo latendako ahlola imicabango yabantu futhi enda letindvo latenda ngesikhathi alapha emhlabeni leyo indvodzana yaNkulunkulu lethandzekako iveni yona asikhothamise inhloko tethu umzuzwana nje ngekuthula kuogani uma uthandza thathe
I'm going to ask you a question.
Ngekuthula impela ngitonibuta umbuto. Ngiyacela nibe qotho kulomzuzu. Ngiyatibuta ekhathi lapha kusihlwa. Kuthi mangakhi ngisho nemalunga elibandla noma toni lesingakaze simemukele Kristu. Lobe kavamise ukuthi ngifisa kwangathi bengingaba ngumKristu sibili. Ngifisa kwangathi ngabe benginento letsite kimi utamile ujoine emabandla lehlukene ubhaphathiswe mhlawumbe ngetindlela letehlukene kodwa unebumatima nebubi nebuhle bakho kubukeka kwangathi nje ungeke nje uhlale etikwentsaba uyangena uphume uhlubuke ubuyele emuva kukhona lokuthite nje longenako ungathanda kuba neluthando sibili lwaNkulunkulu kakhulu impela nje luthando lwaKristu njengoba leyo ndluzele lengimake lenzala beyinalo ngemthwanayo lobe kangabhekana nekufa noma kungakhathaleki ukuthi kuhlushwa kuni noma kuthi bantu bacabangani beungakhona kuma ekukholweni futhi unikethe bufakazi benkhathimulo yaNkulunkulu na mngani wami sidalwa saNkulunkulu gakamithi takithi uma ukuleso simo kusihlwa ungeke yini ngiyacela njengamanje njengoba ngikucela ungasiphakamisa nje isandla sakho kuNkulunkulu futhi uthi uNkulunkulu nginikele uthando enhlitweni yami lwaKristu njengoba leyo ndluzele beyinalo ngalomntwana kuze ngikhombise Kristu embikwe bantu lokho bekutoba bangela ukuthi bethe kuJesu njengoba nje leyo ndluzele lengimake yaveta ebaleni luthando lwayo ngemntwanayo ngende ngibe ngimi sibili angifuni lingisa ngifuna into sibili uNkulunkulu ngiphe yona ungasiphakamisa isandla sakho na uNkulunkulu akubusise kunjalo kuso sonke lesakhiwo kunjalo nje beungeke ukhone ukuthi bala letanza noma ngililunga lelibandla mina kethu Branham kodwa ngekwethembeka nginemahloni tono netindvo lebe ushumayela ngato kusihlwa nginelicala kodwa ngemuzi kaNkuluNkulu kusukela kusihlwa kuchubeke uNkuluNkulu nginike indlo lephathekako ngiyayifuna ngiphakamisela sanda sami kuwe uNkuluNkulu mine ngaloku ngiconze lokho uyasibona sanda sami uNkuluNkulu akubusise thathe lomncane ubeka nje ujikitise sanda sakho lapho uNkulunkulu uyakubona uNkulunkulu akubusise ngalapha tsatse akungabateki kodwa incumbi yabo bomake uNkulunkulu akubusise mina kethu yebo nzawo tonke etulu bovrande labasestezi ngesencele sami etulu ekhatsi lapho uNkulunkulu anibusise kunjalo nonke elayinini lapho kubovrande labasestezi ngesekudla ungasiphakamisa sanda sakho uNkulunkulu akubusise mnumzana uNkulunkulu uyakwathi uNkulunkulu akubusise lapha emkhatsini nesikhala setitulo ngalapha kubovrande labasestezi ngesekudla sami inkosi nibusise nonke ngalapho labane ngibenu labasha nalabatsala netandla tenu tiphakeme sikhala setitulo lesemkhatsini ngesencele ningathi phakamisa tandla tenu manje kuthi niyakholwa kuthi ungathandza kuthatha Kristu kusihlwa futhi abe ngilophathekako kakhulu kuwe aphatheke kakhulu kuthi uNkulunkulu bekangathi lena yindvodzana yami lena indvodzakati yami oh ngithokothe kakhulu ngabo indlela labatiphatha ngayo nendlela labenda ngayo ngithokotile ngayo ungafuna yini lolo hlobo lweluhlobo lwelwati kuthi live lingathi kukhona umfati sibili longumkristu kukhona indvodza sibili lengumkristu ungaba nako kukhona lapha le lesilo lesingaphansi lapha nangesekudla sami ungasiphakamisa sanda sakho sonke phansi ngalapha inkosi kubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nawe nawe gonge emuva lapha uNkulunkulu abe nemusa kuwe manje tinhloko teni tikhotheme umzuzwana nje ngitawubuta ngabe sikhona soni lapha lesingakaze sitalwe kabusha asathi ukuthi Kristu uyini ungakaze ube nesentakalo nhlobo na Kristu ungathanda ukuphakamisa sandla sakho uthi uNkulunkulu banemusa kimi manje ngitokwemukela Kristu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise lomunye futhi umngane lo soni uNkulunkulu akubusise etulu kuvrande lo sestezi lo tsatse lomncane akhala lapho uNkulunkulu akubusise ungabi nemahloni ngaloko tsatse lokho kuyamangalisa uNkulunkulu akubusise ngalapha sandla lensizwa lo tsatse lomncane phansi lapha futhi lendlotha lapho igcoke lijazi lelinsundu uNkulunkulu akubusise mngani lo soni phakamisela sandla sakho kuKristu ungeke na lele kungahle kube lithuba lakho lekugcina nsizo lehleti khona lapha ngembili uNkulunkulu akubusise mnumzana lomunye futhi uthi manje ngemukela Kristu njengemsindisi wami wena uthi mina kethu Branham kuphakamisa sanda sami ngabe kusho lutho uNkulunkulu akubusise mfana lothandzekako lapha unga ngabe lokho kukhona lokuchaza kona impela kusemkhatsini wekufa nekuphila uma ukuconzile lathi niBhayibheli loyo lova emave ami futhi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathi futhi akasayi kwahlulelweni kodwa wendlulile kufeni wangena ekuphileni uma ungakaze umathi Kristu futhi ungakazi wathi lwati lwekuthula lokumnanzi neluthando loluvela kumsindisi ungasiphakamisa nje isandla sakho ngaphambi kwekuthi sikhuleke na lesinye soni nzawana tsite phakamisa isandla sakho utokwenda na mngani lo soni nginxusa kanye nawe manje futhi ngalenye ilanga moya lwengcwele lolapha uyoba wakho uNkulunkulu akubusise nsizwa lengemuva uNkulunkulu uyasibona sandla sakho impela wentani uma uphamsa sandla sakho uphikisana nawo wonke umthetho wescience emandle emjonzo emhlaba ehlisela sandla sakho phansi kodwa uma uphamsa sandla sakho kukhombisa ukuthi umoya kuwe wende sincumo futhi uphakamise sandla sakho indolethite itsite uneliphutha wena uthi yebo ngineliphutha manje ngiphamsela sandla sami kumdali wami ngihawukele o uNkulunkulu ubone ukuthi uNkulunkulu utokwendela ini ungasiphakamisa sandla sakho lesinye soni uNkulunkulu akubusise emva lapho kunjalo tsatha lomncane lomunye ngiyacela ngaphambi nje kwekuvala ngemkhuleko uNkulunkulu akubusise tsatha lohleti lapha lokho kuyamangalisa oh kube khona toni letilishumi nesihlanu noma leti ngemashumi lamabili leti phakamisa sandla sato futhi mhlawumbe emalunga elibandla langemakhulu lamane noma lasihlanu nebahlubuke baphakamisa tandla tabo nangi lomunye ngalapha uNkulunkulu akubusise tsatse uNkulunkulu akubusise mnumzana Kulunkulu abusise kunjalo mngani loSono loko kuhle letinye nje letimbalwa ngaphambi kokuthi sivale ngiyathanda ukubona uphakamisa sanda sakho uNkulunkulu akubusise insizwa ngivile nje ukuthi bekukhona lomunye umuntu lobe kafanele akwende nje uNkulunkulu akubusise loko kungahle kube kwekugcina uNkulunkulu akubusise tsatse lomncane uNkulunkulu akubusise tsatse lomncane emva lapho luhlobo lwelibhungu wenda sincumo lesikhulu kunato tonke lwake wasenda mngani loSono uma uta kuJesu une awufuni nje ku ngikucela ukuthi ujoine libandla ufanele wende lokho kodwa oh mthole kucala lena yindodana yami lethandzekako kwasho uNkulunkulu yiveni yona hlanganani nayo oh uyokwenda inkanyeti sibili kulelo bandla uyoholela labanye bantu labasha kuKristu utoholela labanye bantfu labatsala kuKristu impela ngoba niyoba semsebentini wababe nenhlitiyo legcwele luthando akunandzaba ukuthi kuhlushwa siphambano siyini uyokuma futhi ujabule kusethwala ngoba Jesu wakuthwalela sona ekuqaleni ngabe ngilabo kuphela manje labafisa ukuta kuKristu bangakhi lapha longakamemukele imoya longcwele kusukela wakholo futhi ufuna uNkulunkulu akunike lokho ukuthi akwendele isotsha leliligqawe sibili bangakhi la kulesakhiwo phakamisa intandla 10 oh bukani nje emaphesenti langamashumi lasikhombisa asikhuleke manje banini icotho sibili hayi uta kuKristu uta kuye ngesidingo sakho loko akusho ngiyakholelwa emadlingozini ngiyakholelwa ekumemeteni ngiyakholelwa ekudumiseni uNkulunkulu ngicabanga ukuthi yonke into lenemphefumulo ifanele idumise uNkulunkulu kungiloko lokwashiwo leBhayibheli kodwa manje ngita kuye ufanele ude ngekuthula usangilukile uhloniphekile Utibeka wena lucobo etinyaweni takhe ubuka etulu ebusweni bakhe futhi uthi uNkulunkulu ngihawukele ngiphe onkosi emva kokuba lokho sekwendiwe nguleso sikhathi ke sekuthokota kwenu nekuthumisa Asikhuleke ngamunye manje uNkulunkulu lothandzekako tandla letinengi ngetindlo letinengi yebo ngiyacabanga ngetulu kwetandla letingulungwane letidzingile kusihlwa insinziso ngendlela yinye noma lenye baphakamisele tandla tabo kuwe wena ubabonile bonke ngamunye naloko nje ngibathethisile ngelivangeli inkosi bekungasiko kuba khahla Wena uyayati inhlitiyo yami bekungaba ngcono ukubakhalela kodwa oh uNkulunkulu imibhalo yakho iqinisile kakhulu futhi isika njengenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili emkanjeni welithambo futhi lingumhloli wemicabango yengcondo futhi inkosi siyakhuleka manje ukuthi utothatha ngamunye walabo bafana labadoni emantombatana emadvotsa nebafati bathathe ubangenise embusweni wakho khona manje nje Ngemusa weluthando siyathi kuthi beungeke ukhone nganoma ngutiphi indlela kube emukela ngaphandle kokuthi bende sinqumo sabo futhi seba ngeke bakhone kwenda sinqumo sabo uze wena ubide ngobe wena ushito evini kude umuntu longeta kimi ngaphandle kokuthi babe amdonse kuqala futhi bonke labetha kimi ngiyobanika kuphila lokuphakathe futhi ngiyomvusa ngelusuku lokugcina buyisela abahlubuki kusihlwa inkosi Kwalisa ngekutalwa lokusha moya lengcwele laba phakamise etandla tabo uNkulunkulu banesehawu dala kubo Nkosi kutalwa lokuntshintsha kusuka kusivumo kholo selibandla kuya enkonzweni sibili yaNkulunkulu futhi kwangathi bangaba neluthando sibili enhlitweni yabo kuveta ebaleni njengemkristu njengalomake endluzele lomdzala lesikhulume ngaye kusihlwa kuveta ebaleni luthando lwamake naye asilwane siphe kona Nkosi lapho le ndluzele yahola leyo ndlotsa lenenhlitiyo lenesibhuku ngoba yabona indlela ethite lephathekako yaholela leyo ndlotsa lenenhlitiyo lenesibhuku yaba ngilonela uthando longcwele lonemoya lomuhle manje yendlulile kufeni yangena ekuphileni khona lapho kuleyo ndundvuma yelichwa Oh uNkulunkulu sisithe ukuthi sende lokho utokwenta Nkosi na sisithe ukuthi wente impilo yethu tibe mnanzi kakhulu futhi tigcwale kakhulu umoya tibe mnene kakhulu futhi tilunge futhi tibe mnanzi ukuthi umhlaba wonke uyolangatelela futhi uyobona Jesu. Kubhaliwe ukuthi sitincwadi letibhaliwe taNkulunkulu letifundwa abantu bonke. Futhi siyathi ukuthi similo sethu besingakalungi nje. Ngakho sithethelele Nkosi, sithathe kusihlwa njengebantwana bakho labathandzekako. Manje ngibethula kuwe bathi tselo talomlayeto kusihlwa. Futhi manje wena ubanika Jesu njengetiphotela uthando ngoba batiphotela uthando letivela kubabe tiya endvotsaneni. Kude umuntu longabahlwitsa esandleni. Nkulunkulu kwangathi bangaphila kamnanzi impilo letithobekile bajoyine libandla lelitsite lelihle manje. Babe lilunga lelethembekile sibili bemukela umpapatiso wemaKristu futhi bagcwaliswe ngamoya futhi babe ingceku yakho. Kwangathi uma ngingasaphindzi ngibabone noma ngibachawule kulomhlaba, kwangathi ngingakwenta kulelinye live nasihlala phansi leso sidlo sakusihlwa lesikhulu semshado. Ngicabanga ngakho Nkosi uma ngibuka ngale kwelitafula futhi ngibone labo ngithi kubonakala kwangathi bengifanele ngikwati. Oh yebo mnakethu Branham, ngimi lebengise Midtown ngalowo busuku. Oh ngijabula kakhulu kuba lapha. Khona ke tinyembeti tenjabulo tiyokwehla ehlathini tethu nenkosi iyophuma kuto tonke tembatho tayo nenkhatimulo futhi iyosula tonke tinyembeti emehlweni ethu futhi ithi ningakhali bantwana. Nonge senisekhaya manje. Ngenani etinthokothweni tenkosi letilungiselelwe nine kusukela kwasekelwa umhlaba. Siphe lokho ukuthi kube sabelo sethu Nkosi. Kuthe kube ngileso sikhathi sigcine siphilile, sijabulile, sigcwaliswe ngamoya wakho. Kude sikukhonde.
In the name of the Son who we gladly hear in Jesus name. Amen.
Ekameni lendotsana yakho lesiva ngekujabula egameni la Jesu. Amen. Ungasinika ishuni lencane lukholo lwami lubuka etulu kuwe. Bangaki lothandza lawo maculo la ifashion lenzalo? Oh bangaki lotivela kwangathi nje nonke nikolojiwe? Ngabe livangele alendi lokuthithekini kufundwa nje kwelivi? Kuyasigolobha nje sonke. Asihlabele leliculo lelidzala lelikhathimulako lelibandla manje ngaphambi kwenkonzo yekuphilisa. Lukholo lwami lubuka etulu kuwe. Wena undlu laseCalvary, msinzisi wobuNkulunkulu, manje ngive ngisakhuleka. Susa lonke licala lami, futhi akuthi mine kusukela namuhla ngibe wakho wonke. Asihlabele sonke kanye kanye manje.
My faith looks up to thee, the Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray.
Asilihamishe.
Life dark maze I tread, and grief around me spread.
Asiphakamise tanda tethu kuye manje.
Be thou my God. Be dark ness turn today, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee.
Nkosi Nkulunkulu, semukele Nkosi njengebantwana bakho labakhondako. imiphefumulo leminingi isandza kuta kuwe Nkosi. Bahlumelelisa emuva lapho etibusisweni telwati lolusha. Sebendlulile ekufeni bangena ekuphileni. Futhi manje ngikhuleka kuwe Babe ukuthi utosisita manje njengoba sithobisa inhliziyo yethu ebukhoneni bakho. Ukuthi utovumela letinswane letisandza kutalwa tathi ukuthi unguJesu. Ukuthi bekunguwe lobe ukhuluma nabo. Naloko nje bakwathi ngendlela yokukholwa, bakukholwa manje. Kodwa kwende kube ngenkosibili. Kwangathi ungeta ngembili futhi wende nje njengoba beungenda ngesikhathi ulapha eminyakeni leminingi leyendlule esimeni senyama. Kodwa manje usenyameni yethu. Wathi kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona. Longakholwa noko nini nito ngibona likholwa. Ngoba ngitawuba nani ngibe ngisho nakini kude kube sekupheleni kweminyaka. Siphe kona Nkosi, siyakuthanda ngetinhliziyo yethu tonke Nkosi. Futhi sikhonda wena evini nasemoyeni naseculweni. Manje philisa abantu bethu labagulako Nkosi. Khipha kugula emkhatsini wethu. Nkulunkulu nika labantu laba ukholwa kusihlwa kwangathi abakaze babe nako phambilini. Siphe kona Nkosi. Manje ngikhulekela ukuthi utongisita. Usebenzise emehlo ami, umlomo, tindzebe, konke lengingiko Nkosi. Angikafaneleki laba banakethu nabothathe wethu abakafaneleki. Siyakuchonza lokho kodwa siyatinikela qobo lwethu kuwe. Ngemusa wakho sibuke wena kuthi ugcwalise wakho pro. Akazange asebende ngalokuphelele ngenhlangano. Usebenda ngemadoda bantu ngamunye futhi wonke umuntu lowake wavuka bekathi mele enhlanganweni. Bukani emibhalweni, hlolani umlando futhi nithole ukuthi lokho kuqinisile yini noma cha. Sonke isikhathi uma libandla lenhlangano lalimelene nekunyakata kwamoya ngaso sonke isikhathi. Hlolani imibhalo, hlolani umlando nithole ngamudi sangefini Knox Calvin noma ngumuphi wabo lenifisa ngaye. Emadoda uNkulunkulu lavukile. Bega ngaleyo ndlela ufanele ume wethwa baprofeti eBhayibhelini ngesikhathi bavuswa nalokuphambene nenkolelo yabo. Kodwa uNkulunkulu wachubeka ngqo nemlayedo wakhe noma kunjalo. Manje angisuye umphilisi, bonke bangangifakazela kuloko. Anginandlela yekuphilisa abantu. Kune khuluma livi Nkosi, uma lokho bekungenela, kodwa uNkulunkulu muhle, umisile ebandleni tipho kuqala abapostoli, noma tithunywa tenkolo, ngokubili kuyafana umpostoli usho loyo lothunyiwe. Sithunywa senkolo kusho loyo lothunyiwe, apostoli, baprofeti, bothishela, bavangeli. Belusi, bonke batiphiwo taNkulunkulu letimiselwe ngaphambili. Tiphiwo nekubitwa tingaphandle kwekuphendula. Tibekwe ebandleni kuhlanganisa libandla ndzawonye. Tilibambe libenzawonye kwendela inkatimulo yaNkulunkulu. Manje lusuku ngalunye sikhipha emakhadi lalikhulu futhi sibite kusuka endzaweni yinye bese kuba ngulenye. Sizathu siniketa nibonile. Kukhona cishe abantu labathi inkulungwane letimbili lapha kusihlwa netandla tabo. Tiphakeme kuthi bakhulekelwe. Umprofeti kukhubekisa abantu. Angitisho ukuthi ngumprofeti, ngitisho ukuthi ngingcwe yakhe. Uma ngingcwe yakhe fakazwe liqiniso, uNkulunkulu tofanele aliqinisekise livi lakhe futhi athi liqinisile. Uma ngingesuye fakazwe liqiniso, khona ke uNkulunkulu angeke athlanganise ngalutho neliphutha. Bangakulokwati koloko. Usekhaya kusihlwa ukhulekela umfana wakhe longumshumayele. Nginebantwana labancane labathathu ekhaya. Intombatane lencane Rebecca munye, Sarah umfana lomncane Joseph. Ngingathanda kuba nabo, angitholi kubabona kakhulu. Kodwa wena uthi wendani imnakethu Branham? Ngilindzele yena, uyakwadi mina angkwadi. Uma tethameli tisasolo deliver liphimbo lami. Lo thathe ubonakala ahamba esuka kimi. Futhi uguliswa imizwa wonke ngalokuthide. Uphatheke kabi kakhulu. Uphethwe simo sekwethuka, kunjalo. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Uyakholwa na? utsite utokwenda manje wena utsite lokho bekukucagela mina kethu Branham bukisisani kukhuluma naye nje kakhudlwana futhi ubone angathi kuthi yini lebe yingalungi ngaye manje indlela kuphela lengikwathi ngayo kungematape ami niyabona na lelo bekuliphimbo lelitsite lebe likhuluma liciniso bekungasilo lami yinto lesebenzisa livi lami niyaconza na umoya wankulunkulu ngamunye wenu ungumoya manje sewuyakholwa ake sikhulume nalo wesifazane nje kancane noma ngabe bekuyini idzathe angathi manje kodwa bekuliciniso uhlala njalo aliciniso ungiwo kanye nje lo mthombo weliciniso yebo ngiyambona lo dzathe futhi bekugucuka kuba mnyama ngakuye unekwethuka ukhathateke ngendlo letside simo sekwethuka laphethwe ngiso khona-ke unesimila lesisigadla futhi loko kusebeleni lakho loko kusebeleni lakho langesekudla kunjalo bese-ke ukhathalele labanye ngibona indvodza etulu lapha embi kwami futhi ibuke wena ukubida ngamake ngumfana wakho futhi unalokutsite lokungalungi ngelicolo lakhe futhi kumnyama ngakulo mfana wake waba ngumkristu kodwa sewuhlubukile
You're not from this city. You're from another city called Waverly, Ohio.
Awusuye wakuleli dolobha, wakulelinye lidolobha lelithiwa iWaverly, eOhio. Lowo ngisho kanje inkosi. Bani lijaji, ngabe leto tinto betiliciniso noma yini layishito na? Uma lokho kunjalo, jikitisa sandla sakho etetsamelini kude kuyini? Kuyinto lebe isemuva kulenye indzawo lowesifazane akabe lijaji uyati futhi uyati ukuthi loko kutofanele kuvele emandleni langetulu kwemvelo ngabe unjenge ngabe ungumfarisi wesimanje lothi kwadevel uma ukwenda uthola umvuzo wadevel uma ukholwa kuthi unkulunkulu uthola umvuzo wankulunkulu ucabangani bekungunkulunkulu khona-ke unemvuzo wakhe hamba nankulunkulu abe nawe ngoba utokwemukela loko lokucelile inkosi unkulunkulu ikubusise dzathe angikwadi side hambi lomunye kulomunye uma loko kunjalo ungasiphakamisa sandla sakho wendele bantu uke waba semihlanganweni yami kabili ngaphambili ngaphambi kokuthi ngite la dolobheni naloku nje ngingakwadi sikhathi sakho sekuqala elayinini lalabakhulekelwako noma ini kulungile manje hlonipha ngekuthi thoba sibili manje angikwadi kodwa unkulunkulu uyakwadi futhi uyathanza nje kukusida futhi kube bengingakusida futhi ngingakwendi bengiyoba ngumuntu lombi kabi angisuye bengingakafaneleki kuma ngakule pulpiti bengitawuba ngumkhohlisi unkulunkulu angakuvumeli lokho ngifuna kuba yingceku yakhe kodwa wena uma unkulunkulu atokwembula kimi kuthi ufunani kuye utongikholwa njengenceku yakhe khona-ke impela uma atongatisa loko ngesiphiwo sebunkulunkulu kufakazela kuvuka kwakhe kuwe ufuna kukhombisa kulo lonke leli cembu emandla akhe kuthi akafi uyaphila ulapha kuthi ukhulekelwe unekwethuka lokukhulu futhi-ke unesilonza emtimbeni wakho lofuna ngisikhulekele angikhoni kubona lesilonza kodwa uyakholwa ukuthi unkulunkulu utongitshela ukuthi sikuphi sisemlenteni wakho wangesencele liciniso lelo khona-ke futhi unalokuthite lokungalungi ngelicolo lakho lofuna ngikukhulekele bese-ke ngibona umuntu lothite avela lobe usolo umkhulekela sikhathi lesithite ekhamelweni lakho eceleni kwemibhethe madvute nje lapho bekunemhlobiso wendvangu lothi kulengela phansi loko kunjalo futhi lowo ngumuntu lomdzala mbamba into lefana nababe wakho futhi inkinga yakhe isekhathi kusimo semaphaphu sibe imbamba futhi akekho lapha ukulesinye sifunda naleso sibukeka njenge Oklahoma kimi ngulapho impela la kukhona kunethulsa lokho kunjalo impela amen seuyakholwa manje khona ke hamba ngendlela yakho futhi uthokothe bese uthumela liduku kulothandzekako wakho futhi welulame amen. Uma ungakholwa, oh uJehova uNkulunkulu wenele konke. Manje hloniphani ngekuthi thoba.
Maybe our first time meeting.
Futhi mhlawumbe kwekucala kuhlangana kwethu. Ngabe ukwangibona phambileni? Ukwangibona phambileni? Kulungile. Kodwa mina ngikwadi. Kude tetsameli titokwadi lokho thathe. Uyabona, ungasiphakamisa nje isandla sakho. Angikwadi, anginalutho. Akukho ngethulu kwe siyahlangana nje. Ungibonile sam. Unelithundi lelimnyama ethi kwalo wesifazane. Lo ngumbulali. Ngiyambona ehhovisi ladokotela. Futhi uneliblawuzi lobe uligcokile phansi. Futhi ngumdlavuza ebeleni. Futhi ufuna kususa libele lakho. Futhi ngiyakubona unikini inhloko yakho. Futhi uyakwala ngoba bewufuna kubeka lithemba lakho kuNkulunkulu. Ngekuphiliswa kwakho. Awusuye wakuleli dolobha, wasendzaweni lebitwa ngekuthi Cleveland, Ohio. Ligama lakho ungu-Marian Napa. Ungahamba ngendlela yakho, futhi uthokothe ngayo yonke inhliziyo yakho, futhi ukholwe uNkulunkulu, futhi utokwemukela njengoba ukukholiwe. Uma nje utothatha livi lakhe, ngako futhi ukholwe. Banini nekukholwa kuNkulunkulu. Wotha khona lapha. Ungambamba mnakethu. Kulungile thathe lothandzekako. Nkulunkulu banesehawu. Mhlawumbe leto letinzala tatane. Tanda letishwaphene. Tende umsebenzi wethu insuku letinengi. Lengingawati kodwa Nkulunkulu uyati. Oh kube bengingakusita make. Bengakwenda. Angeke sengikhone kukusita. Kodwa njengemnakenu enkosini Jesu. Uma lokhu ngi bafundisi labanengi babashumayeli labangashumayela livi angisuye umshumayeli. Anginamfundo. Futhi ubuthakathaka. Futhi ke sizathe ukuthi uhambe kancane. Futhi ukhubathekile. Kungoba kugogeka lokuhleti emilendeni yakho. Njengesimo semamasela nje lesikwenda ugogeke emilendeni yakho. Lo ngisho kanje inkosi. Ngibona lokunye lokuhamba embili kunaloko. Kusifiso lesenhlitweni yakho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angatembula imfihlo tenhlitiyo na? Alishongo yini libhayibheli? Akashongo yini Daniela enkosini ukuthi uNkulunkulu wasezulwini wembula imfihlo tenhlitiyo? Utsabuke wonke ngento letside. Futhi lokho kwemfana, umfana wakho, indvodzana yakho, nendvodzana yakho ibe nekugula kwemizwa. Kugula kwemizwa. Futhi isesibhedlela. Futhi lokho ikulelinye lidolobha, nalelo dolobha iCincinnati eOhio. Futhi ukhathalele yena ngoba usibekelwe sithundi naye usoni futhi ukhulekela umphefumulo wakhe. Lowo ngisho kanje inkhosi liqiniso lelo. Uyakholwa ukuthi uyakwemukela lolokucelako. Ngabe iBhayibheli lithi letibonakaliso lethi kuyobalandzela labakholwako. Uma babekatandla tabo etikwa labagulako bayosinza. Uyakukholwa lokho asikhuleke. Nkosi uNkulunkulu lo make tatane futhi ngicela ukuthi egameni la Jesu ukuthi utombusisa Nkosi ngetibusiso takho. Mnike lona lothandzekako wesifazane lomtsala sifiso senhlitiyo yakhe. Ngiyakhuleka ngenxa yenkathi imuli kaNkulunkulu. Amen. Tibuko lokho kukhuleka bewuphakamisele emehlo akho emoyeni mnumzane ukhuleka bewucela uNkulunkulu uthi akuthi lendvodza ingibide futhi ngitsinza sembatho sakho kunjalo mnumzane bewukhuleka lokho uma uNkulunkulu atokwembula kimi ukuthi iyini inkathato yakho Utongkolwa njengenceku yakhe. Unengathathu ngenhloko yakho, awukhoni ngisho ukusebenza. Uma tonke leto dinto lengitishito ticinisile, akamsasanda sakho. Angikwadi, ngiyakwadi yini. Kodwa sewuphilisiwe manje. Qhubeka ubuyele emuva. Ukholwa kwakho kutsinze indlela etside. Bekuyindvodzane yankulunkulu. Naku kuda, anikuboni loko kukhanya. Kukhanya lokungcwele kuhamba lapho. Lokumthubi sakubalihlada. Umbala lobukeka umthubi losaliphuti. Kuhlala phansi kule ndvodza. Nayo ke, uyagula mnumzane. Bewuhlethi lapho ukhuleka. Futhi uphethwe ingathathu esifumeni sakho naseswini sakho. Kunjalo, awusuye wakuleli dolobha. Awusuye ngisho newakulesi sifundza lesi wase Virginia. Uma ukholwa inkosi inkulunkulu ngaya ekhaya futhi usinze manje ukholwa kwakho kumtsinzile kuwe lapho nenhloko yakhe ikhotheme akuleka uyangikhola ukuthi ngingceke yakhe thathe beukhuleka ngesikhathi ngikhuluma naleyo ndoda wathi inkosi angibe ngilolandzelako ngabe kunjalo na uyakhola ukuthi leyo ngathathwe emphimbo ikushile seyisukile mita
been operated on. I see him in a room for an operation and it's something in
usinziwe ngiyambona egumbini ukuthi ahlindwe futhi kuyinto letsite eluhlangothini nguthunjana neludzaba lesisu loko kunjalo futhi wena loko akufuni kuphola kukhona lokuliphutha kusolo nje kuvuvuka loko kuhlindwa njenge kutsabuka lokuvela kuko Kungeke kubambe ndzawonye. Uyakhola ukuthi uyathi ukuthi uvelaphi. Awusuye wakuleli dolobha. Loko kuhlindwa bekungesiko. Uvela edolobheni lelithiwa yiMansfield eOhio. Buyela emuva kutawuba kahle. Ungangabathi kholwa inkosi inkulunkulu. Unengathathu ngemikhono yakho. Unesifo secacamba kwamathambo. Futhi awunaso na? Mhm. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ungubani? Libito lakho nguFlossy, sibongo sakho uwakaMcGowan. Uvela endzaweni lebitwa ngokuthi yimi yamisberg eOhio. Loyo ngumyeni wakho lohlethe eceleni kwakho. Ligama lakhe ngiFrank. Ucabangani ngako? uNkulunkulu utokuphilisa nawe. Uyakholwa mnumzane? Wendani? Uvele nje waphakamisa inhloko yakho lapho. Eceleni kwalendvodza. Unenkathathu yenhlitiyo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa. Kutsiwani ngalo lohlethe eceleni lapho? Uyakholwa thathe. Uyakholwa ukuthi utosiphilisa leso sifo sekucacamba kwamathambo. Kona ke ungaya ekhaya futhi usinze. Bani nekukholwa nje ungangabadi. Uma uNkulunkulu atokwembula lesimo lesi salo wesifazana, bangakhi kini nganhlitiyonye labatothi loko kutokwenela. Nisolo niyenda ide ivele nje kahle nine uvele ukukhathalisa nje. Uvele nje mine uba buthakathaka kakhulu ngize ngibuke ngephandle etukwethethameli futhi kubukeka nje njengalenkulu inyakanyaka lesalubisi etulu lapho. Loku ngiko kukholwa kwakho kulukhuni kusho ukuthi ngikuphi. Loku ngikona kona kuyadonsa nje uyakholwa uma nje utokwemukela yinye kuphela into leso sithundile sincane lesilenga ethi kwakho futhi lobo bumnyama loko kungakholwa uma leso sithundile sincane besingake sihliphike futhi wena bewungahamba ngetulu kwaloko ekukholeni kwakho bekungeke kube khona umuntu lobuthakathaka emkhathini wethu loko akubaphilisi bami loko kukuletha kuphela ekuchonzeni ukuthi umphilisi ulapha sikhathi sethu sesendlule kakhulu ngicabanga ukuthi kufanele sivale le hola lenkulu ngaphambi kwalesikhathi labantu bebakahle Satse bani lichachi angkwati angase ngikubona uma uNkulunkulu atokwembula ukuthi yini inkathathwe yakho uyangkholo unekwethuka ngiloko lofuna ukukhulekelwe kona kwethuka lokukhulu kakhulu kwethuka kwengcondo ungilolunye lwalethe inhlobo lehlala njalo iwele emabhloho ngaphambi kokuthi ufike kuwo kwakha tindo letingendeki inhlobo kepha ulikholwa lelingumKristu kunjalo angkwati uyakhola ukuthi uyakwati yena uyakholwa kuthi angangitshela ukuthi ungubani wena? Ungakholwa na? Kulungile Dorothy, ungaba naloko lokucelako. Sibongo sakho nguGlasgow. Qhubeka nendlela yakho futhi uphiliswe. Uma ungakholwa konke kungenzeka. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uyakholwa ukuthi livi laNkulunkulu liqinisile. Manje umnakethu uVeyli noma umfana munye ungibambathe emhlane lokho kusho ukuthi sekwenele. Buka impela beungeke uchubeke ungasakholwa. Ngilaleleni njengemnakenu. Nginitshelela iqiniso lelivangeli. NaKristu ukuqinisekisile lokho ukuthi kuliqiniso. Lapha ngitonitshela liqiniso. Wonke wonke wenu senivele niphilisiwe. Jesu wakwendela lokho eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica lendlula. Utama kunenda nikholwe. Niyakukholwa na? Khona ke bekantandla tenu ethi kwalomnye nalomunye. Futhi nikhuleke ngendlela lenenda ngayo ebandleni lenu. Nikhulekelane. IBhayibheli lathi leti bonakaliso leti kuyoba landzela. Ngitokhuleka futhi ngikhiphe lo moya lomnyama. Oh Satane, uyabona ukuthi ulahlekile. Ukhohlisa labantu. Wena devil, phuma kulabantu. Wena kungakholwa Satane. Siyakukhipha egameni la Jesu Kristu. Yekele le tetsameli lethe uma kulabantu. Sukumani nime ngetinyawo tenu futhi ninikete uNkulunkulu uthumo. Nonge niphilisiwe egameni le